yande sapo jeddi min tata patati studio kalangu habaruje fulfulde kor janyalle modon en kala hala uretengo kulele wonan le region modifa nokuto horje gouvernement ye ardowi mabutugol nokure ittol karanji nenene kadu agadem dida bononni en nan ko dun lati nani fawari jondu konani ono yerno haldano ni horejo leydi amerika Joe Biden o wi'i o fadde ke leydi nay jiyade leydi me afrique do fi hoytinande dum luma ko ete agowa der leydi amerika to enda dum du konna fuddude go lewru janvier dubinaade en noga e nay leydi jom tawa e leydi enda dum won ko dum way sabu binde leydi enanan dum kanyu du konna yewtal me pinna hande haltana hala na wallaji ko lati do tawa e le nokkuje nambe le feyoji noy wonno na wallaji adirte noy di gontiri dum du konna enanan ko djawone modon min Soumane Amadou ni janganto kibaruji di andani e fulfulde gofu ki nanda ni yer kalele ko kibaruji horji gouvernement kalfinado mo leydi Niger beteddo Lamine Zen Ali Mohamed o wadi jahangal to wete kulele dum du konna wana e le region mo difa gambate yaade fuddoyde gollal mbassol karanjina bi essansi didabol ko initirta agadem didabo noni don du konna ni nokko nokko lati fuddan kan du konna wurtinde hono karanjiji di endang lati di mojjitintede ciagal majum nyaloma goto hono ko wete bargoji di endang ko watta ujuna chapande jenay kan hante wurtike der majum beydi to di sorage ujunaaji noga ngondo wurto subaka Allah fu don du konna ni wonno ko wurti ele sahelo ko be kibaruji beleydi nisha ele kibaruji di faware jondu konna ni hono horejo sawara mawdo fi hono fawar joddo kono yidigol kulle leydi Niger wi'etende CNSP lami leydi Niger general de brigade Abdourahmane Tiani kandu kono alarbar kenya deki jungo do derol gabbate wattude himbe ko watta chapande tato e njoyo ardo hono fedde wi'etende kol def hawjin tende fi ko darto mumel kokkel nyande jawdi kawtandi kanyu e jeytude kulle jiyaade kawtade e no wat ko tawedu kono do fudu hebama dun yitaama dun woni gollal hono fawar jonde do fedde watnaande himbe be enda nonni fa hande ndu ele kibaruji di enda anse en dari hara fi ko darto no lumaako dum waddi ko leede nayja leede me afrika balebe leede amerika te etats-unis amerika kayen woni ko wi hono bendo leede be padde kedum en fatinata ele fi lumaako te agowa agowa du ka wonno ko hoyt nanto leede endan heba wada lumaako hakkudo mudum e fawarjo amerika ton dum woni ko lami leede Joe Biden haali e balde de enda dun du konna ni fudata na go lewru janvier darto dubina e noga e nay Amadou Ibrahim Louché jo andal do fi arzuku leydi Niger jian jodi France o halani tarna fuda Ahmed dum dum wawi torru leydi Niger do maccu
agowa sigila hokkude leyde balebe afrique nyamude luube etats-unis ko leydi niger hada du nyamude luube de endan holla ko leydi niger di endan acci do tanade maral demokrasi gal endan e ko nandi titta labi du non joddinaadi der sigila o endan de dun jewtinake wala ko dun hilir sembe luma ko leydi niger sembe luma ko caka leydi niger e leydi etats-unis di endan joy du hemre fodde taika ki BCAO hitano dubi ujunaidi di e laso e go poliri. Se ni ko wela he perde no wiude, Niger so yarake gada du fi maral demokrasi gal enda. Itude du Lady Niger der sigila agowa o enda anu hollude so yarade gada demokrasi lady di enda.
Altiner chapantat lewru octobre ndu enda wonno ko fawarjo ni sawara arandejo mo leydi to enda ni be jokkay ni hono sawara arandejo mo region agadez fuddi golle mudun timmini atalata kenyan chapantat e go lewru octobre bi fe hecci kenyan nonni nenene kaydu konna ni kulle kedon ko be kali ele hawrne mabbe de enda dum waddi bi tedo madan inchirwak maryama latir kanyon ko kibaru hono fawarjo on do sawara o andini Musa Mamman dum be kalti do mudum
recommande aux autorités ene horebe hokka sembe e renugo kirol labi gondi del leydi agades gomnati on durwida e guli ladde ko watta der nokkuje durande be gadana himbe yewtereji ko firtata ko e himbe minen jama ministre kawjido e fi jandeji leydi ho ya labi ko lildata janginobe der nokkuje gon ko wadata labi janginol darto woda del leydi Niger e fedde cdao itta jukkugoji di wadani leydi Niger gaɗa mun himɓe gomnati durwa joɓa himɓe dow ceede e mairie tokketi
collectivité territoriale
nani faar jondu konɗa an hono l'école pamaro mo wuroteego barkanta tawa kana ele commune mo mankalondi kilométre goto hakkunmu e gallure mankalondi ɗon wonto janguinoɓe goɗon hono himɓe go gaari diwtiɓe dillide mabɓe himɓe ɓeydu konɗa warana ñande aljumare ele subaka noga e jeɗɗi lewru octobre nduɗo koɓe gardu kono ɓe kinni ɓe piira dowdow malfaji mabɓe ɗi fa ɓe barmini janguinoɓe ɗiɗon ginanna fadde mabɓe hono fawarjo diwtade ɗiɗo ɓeɗo du kondan shérif Issoufou kañum secrétaire général mo Sina Seb fedde janguinoɓe liggotoɓe leydi Niger o haalani bandimi Ali Ñalli Abdoul Moumini no fi o wardi
Abdourahmane Oumarou e Harouna Amadou ka en goni janguinoɓe diwtaɓe dillidaɓe enda sogeji wakkati ɗi keɓuno habaru on sey ɗi tayni bomɓe ɓen amma ɗi kewtaki ɓe fawarde hannden du wala anduɗo to ɓe jaara wala du bi'uɗo ka en gatti himɓe mumɓen diwta janguinoɓe ɗiɗo ɓe enda koreji Abdourahmane e Harouna hakkilloji mumɓen pukkinama ministre amin noddi koreji mabɓe haldi he majji janguirde den enden mabɓaka min ƴami du jango mawne nder jumɓirɗe cakantaraji ma kolondi fuu himɓe du'o Allah rena bandiraɓe amin ɓe enden wartiraɓe du nder koreji mabɓe jam e seho
nani hono tawde agades du konɗa hono ko watto mbiye jokka kaareji ɗi ñiɓaka hembre kañum e fawarde jondu konɗa ni cuuɗi ñiɓaɗo himɓe gonno jooɗi ɗuuɗi sane ko laati wona no uddi laabi ele fawarde jo gallure nde banggueɗe wiyetede tadres kañen woni ko cuuɗi fusa nokkuɗe dirrina gam batte Allah e moƴƴintinde nokku o enɗan ɗum du konɗa mairie o kañum woni ko daari wadde ɗum gam batte Allah e moƴƴinde hono kulle ɗe ene saɓɓe mbiyaɓe jiiɗi ɓe gatta ɗon laawol courant kañum e laawol ndiyam ceniɗan jarteɗan gallure nde heeɓa nawtoro ɗum waddi ko fawarde jondu konɗa mbiyeteɗo Souleymane Abo kam wonno hoorejo fawarde jondu Sarousi kaw jiiɗo fi ko darto faande no ñibdiji ɗi enna nder agadés commune muɗum o haalni Anissé Karim ko saabi koɓe gaɗi ɗum
no woodi cuuɗi ɗi ɗum tawa nder mum ko fi on ƴewta nde mi puɗɗi tana kaareji ɗi ni ƴeɓaka ɗin misali ho wirɓe nokkuje mu'en ko wala e laawol ɗum kamɓe fuɗɗuɓe no gaɗa ñibdiji yaade ñibdiji ɗi ñiɓiraka e laawol kam min puɗɗata helude fi noon ƴeewoo bange gere tade resde nden fuu woodi nimɓe ñiɓuɓe waɗude ñegeeje kamɓe terrace uji e ñiɓuɓe ñegeeje do laabi ɓen ɗo min pusanɗe illujo min limiɓe woodi ɓe ittanama nokkure heyre yamirore ande gaɗanammiɓe woni ɓe koytinanamin gam ko wona no waɗe ɗum nder nafakka mabɓe
noon
noni ana sey daari har filla ko darti laddeji e jaayidu konɗa ni ɗo leydi Niger hono tireji na mbiyen geeloɓi ladde no wonno capanɗe joyyi limano hitano ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeego hande ɗe jottake ujunere duuɓina ɗiɗe noga e tati o enda ɗum du konna ga Allah e fawarde joni projet ji gon darake ele duuɓi ɗi enda wallu tudde ɗum ɗum saabi ley dallol bo sowɗon enda waɗi to ɗe accana nokkuje kañum e fa hande ladde kuure e hoore muɗum ɗum du konna ga batte Allah keɗɗi dura ɗe belto fawoɗa fa hande du konna goɗɗi majji du konna egginanoma yarama nokkuje goɗɗe gam batte hono ɓey tudde dow majjum ko watta commune sappo e goho kañum woni koɗi gandna toɗi kettuɗi ndeno Dahiru Isa Baba kañum o enda yo hono gollowo no enda le projet ballowo ɗiɗo tireji nani ko haalni Habibou Garba
depuis fort longtemps
himɓe milana ni ko tereji ladde ɗi nder nokkure kuure nde tan ɗi mbawi wadde gurdam majji amma jon o min paami koyeɗi tawa nder sengoji ɗin fuu ɗum du gam Allah e projet ji juɓake commune uji sappo e goho ɗi dallol bosoɗi ɗum saabi bini komin aadi halfinde gollal ngal jom en andal dow majjum yaade to ɓiɓɓe wuuro yewtididde e mabɓe ɓen ɗon kalanaɓe torraji ko tereji ladde ɗi mbawi waddandeɓe e fa hande miccintindeɓe nafakkaji ko ɗi mbawi waddude woodi hande o jii conseilléɓe commune mo kirtasi fu gari hawtidade e nimɓe pelle jinganoɓe hakkeji ɓiɓɓe leydi ɗum badda heɓude jonde lobbere hakkunde ɓiɓɓe wuuro e tereji ladde ɗi
jaate le fik tireji ɗini ladde domande gada beji to endan tirawa goɗon heɓi rimi ɓiyum ele ñalaɗɗe enda ɗum du konɗan ni hon tireji ɗi enda yara kanal e ladde gada beji nde enda ele duɓina ɗiɗi e sappo e jeetati gam batte ƴeewesal ɗi mbawi ɓeyda ton jeetati du konɗan woni ko yarano joyyi debbi e tati gori ɗum wona ko fandelen colonel ɗan fatima kawjiɗo nokkure nde enɗan ɗum woni ladde gadabeji domaa nde e dow calolol o annde ni fa hannde ni bandimin Asumane Aboubacar e dow fi o enɗan no yaari.
Nanngude hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e laso, warde hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e laso e goo, min keɓii tiraago ga ɓaññi. Tireeji debbi itto waaɗi kuure hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeetati. Gadda ladde amin nde enɗan fuu dimi. Dewa tataɓa majji kan woni dewa ɓaññuga capanɗe tati lewru octobre duu enɗen. Kannga duu ɓuri famɗude wakkati ɗi gaddano. Gacce fuu duu walaa he ɓinngel ngel. Hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e laso e goo, debbi jeetati goo gaddaama ɓeyda e arana ɗin enɗan. Tawte no waɗum ɗo yaade duuɓi tati kanƴi duuɗi ɓañña. Hannden ladde amin nde enɗan ni waɗa tireeji sappo e joyi ɗimin goodi.
Fedde latol baal ga wiyetende national dandi nde gaya heɓi kandu konna yaade yeeso sabu ɓe njaha ɓe naato e ligue national. Ɗum wonno hon latol baal manngo ngol leydi Niger wattu hitaande warde hitaande. Ɗum ɗo konna weltarno sanne yaade e fawarejo nde ɗo fedde hoore mayrum ɗon sigilo ko watta ko tawe ni ɗum gonɗi faa woɗi. En kettino nane ko Abdourahmane Garba ekkintinoo latoɓe baalɓe national dandi o haalo ni bandimi Fadel Alou.
Hanande woni laawal amin aranal komiɗen jaha to latol baal ɓurondirol manngol biyetengol ligue national ngol. Amma e laawal ngal min cigilorto no wooɗiri tefude latoɓe baal ñeeñuɓe ngam sembinɗiɗde fedde amin latol baal nden. Woodi du latol baal ngol wona ko iri latol baal ngortonoom sabu iɗum woodi fottereeji. Sababu majjum waɗi komiɗen heen e hoƴude latoɓe baal ñeeñuɓe Ñamey, Dooso, Nigeria e Benin. Latoɓe amin hiɓɓe ɓen fuu no ɗon. Woodi Allah wallimi latoɓe amin ngo heɓɓenode nder kolobuji goɗɗi min keɓi lomtude ɗum en. Komin ardini woni min keddo nder ɓurondirol manngol ko wite ligue national ɗum.
C'est ça notre objectif.
Yewtere men pinno hannde ni bandiya Asumane Sina yewtide mbiteɗo docteur Zeynabou Mamane Nura laatiɗo on ɗon du haalnamo ɗo enɗan filla ko dartana walla jiyaɗe ele wakkatiji ele kuje jonde komin pirti e fulfulde kettine.
Minen tawra saɗarmaji ko koƴol teddirka nawaɓe amin ngam min ngala ponditol lobbol dow ko woni no waɗa ɗum. Gande ni minen godi ponditol lobbol dow mun min keɓan mo sola ñawuji ko fiita ɓerne nafar ñawuji ƴiƴam ko woni no ɓeydo. Ko woɗi woni ƴewtinaki waɗe ko saabi ko nder wakkati o iri ñawuji manere ɓuri ɗudde yaago to lokotoroɓe kawjiɓe fi ñawuji memoji hakkilloji pantina woɗa dow fi wakkatiji ko iri ñawuji ɗi ɓuri torrugo. Miɗo huno no woodi wakkatiji ko wulo wulo sattugo watta ko neɗɗo yiɗa ba yecco yiɗaɗo golla. Ɗum fuu hunde noon ko handi famani. Nde ni wiɗagol waɗama dow mun ko andana ni woni saɗarma fi baylol bakaji no mema ladde e jaye men hano bonugol ladde e fi gulo sattugo e dow yooro. Ɗum handi ƴeewe faami ɗume ɗum wawta waddi dow fi callal himɓe.
Ɗume woni ko ñawuji ɗi mbawi waddude?
Iɗum wawi waddi lokkotoroɓe rafi cellal mabɓe denne iɗum wadda layre nder golle ɗendo. Kancile gon nawaɓe ma golloɓe sarusi noon garoɓe fa ñawto denne layre no heɓete nder golleji mabɓe ko wawta waddani leydi mursere par fi karol jawdi.
Noyi ɗum wawirta hoƴirde laabi surude nawallaji ɗi?
Pulle ɗiɗi handi gollide no nder mum go'o fuu yewtereji pindinol ko handi waɗani loktoroɓe na ɓiɓɓe wuroɓe. Ɗiɗaɓel dow ƴewtinaki waɗe dow fi on ɗon. Ɗiɗi ɗi handi gollide hana say ɗum hewtake himɓe ko tefe fantine himɓe amma illa yottaki. Nde ni loktoroɓe no godi andal dow mun to no keɓan fama watta do hirnare dow ko woni no waɗa ɗum. Bani ñawu ɓoylowu daane raɓu mum wangi nder wuro wulo iɓe bawi kalni himɓe jara diyan ɗuɗɗan no neɗɗo hurata ɓandu mum nde no wurto gam hisa gulogo. On gi'i ɗum ɗo no ballani.
E dow nde yewtere kibaru mi fulfultili hannde. Assalamu aleykum mbaleto jam waali.